Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Acknowledge him, acknowledge him, acknowledge him. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Yes, you high. For the next few minutes, by the help of the Holy Spirit,
I'm not afraid of the dark.
Aleluia. Walitangaza kwamba ameibiwa, wakawalipa watu fedha nyingi sana, waseme Yesu ameibiwa, lakini alifufuka. Kwa mikono yako juu tena, sema milele, inua sauti
milele.
Kwa dakika chache zingine nataka tuimbe kwa ujasiri kabisa, alafu tutaomba kwa dakika mbili, liko jambo litatokea. Sema
alive.